wako ama kucheda akuri ndikusiye iwe sina sanke bino ndikube saine leire akukambirana ntoni akukambirana akuri ndikusiye iwe sina sanke bino ndikube saine koma sakutiwa boma ndino dali timo wanga wavomera wavomera oh my city. Moyo wanga wakutira baby.